vunja vunja mifupa kama meno bado iko. Pepeta pepeta ndo tuwashe nare jiko.
Kipusa kipusa legeza kiuno kabisa kabisa nigonge. Katisa katisa kalesa girimba napenda napenda kibonge. Satisa magiza na kuita melisa unasita unasita nkukonje. Sukisa sukisa matuta matuta nkikuta nkikuta usikonde. Baby karibia mwa chum ni kuchum baby karibia mwa. Nina kish karibia mwa 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 mwa.
Ryan and me don't look cack. Get fucking deleted. Ryan and me don't look cack. In this yummy game. In this yummy game. In this yummy game. In this yummy game.
Wagenge na wagote akawa si wa costo. Hello, hello. Eh, chore ochali msupa manze ni duanze na kupiga mangumi. Kwangu mimi ntakupampo akani kuchapa na kuchapa tumete. Napenda vile unarombosa kwa dera na jua hauna ngodha. Kevwa kileta ujinga mimi ndo stress reliever. Na kutaka ile mbaya baby umeingiza vibaya. Eka sim 1, toa kwa sim 2.
Get fucking deleted. Brian and me don't look cack. Get fucking deleted. Brian and me don't look cack.
Chekesha, iyo matako tingisha. Fatuma napenda kiuno ukichachisha. Na sura changa kanyambura. Tuto karembo kazarina. Kenya naipenda. Kenya tumebarikiwa. Watoto wetu warembo sana. Nyama, choma. Tamu kikula gikomba. Mtaro tulale aftabusa. Machozi ya simba. Wajanja ndio waoga. Mafisi ndio uachwa. Wajinga ndio utokwa.
Get fucking deleted. Brian and me don't look cack. Get fucking deleted. Brian and me don't look cack.
Brian, I need a look.